Ella, 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 Young money modified.
Pass beats on the warranty.
Negati kucheza kwa tungeti nkarida. Any drop kwa tiboy tima panela. Bomba every time kwa tini kapokola. Tima funo mkele samo kwa tisolola. And 24/7 and kulipa kulala. Kwa ni kosa note vila fia unangani. Kwa ni hata pongazi tisa kila mane. Mane mane mane. Kina chilolo mfane. Kati kucheze kwa tumweti ngalila. Eni drop kwa tivoi tima panela. Mwamba efe chamu kwa tinika pokola. Tima funo mbele samo kwa tisolola.
Is that same?